I can't arrange.
Me pon a way.
I can't arrange. Mwendo wangu wa thamani toka zamani, mwingine simoni, wasiwasi wa nini? Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia. Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia.
Sini bwage.